DajimSafi.com. Watch out, Wano.
Say, welcome to my Instagram page. Superstar Dooley, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age.
Nito vengi, nipo hoi, nipo gay.
Bage! Mimi Dar es Salaamia. Toto karia kodu melamende jambazi. Kilimanjaro na Chugania. Uko pia ni hongu, njuhindo maka.
Ilisha sota kwa migu. Jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu. R.I.P. Baba Ruge Mutahaba. Kaifunga nja.
Touch it a watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto dogo dogo toto migi.
Leo na furaha, leo na furaha. I say touch it a watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto dogo dogo toto migi. Leo na furaha, leo na furaha.
Hey yo my cheesy water one.
Superstar
Julie Sykes number one.
Superstar
Tatu Chicago night one and.
Superstar
uh-huh.
Superstar
okay.
Superstar.
Hey yo my Julie Sykes number one.
Superstar.
Now Cookie Combo night one on.
Superstar.
Uh-huh.
Superstar.
Uh-huh.
I say Julie kare kone nga kino mabegani. Superstar toka kiwa road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa kajala majani. Baa zote masaki apota bata kuna nyani. Tuna wicha chiku zote na
Goza umbara. Goza umbara. Goza umbara.
Kepa na bwa.
Wakalo msibu yoto liza lango la jiji. Nekipata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani juwa niko zangu angani.
Kama siku Dubai basi niko Marekani.
Touch it a watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi.
Leo na furaha, leo na furaha. I say touch it a watu wote kwenye jiji. Pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha.
Hey yo, my cheesy water one.
Superstar.
Julie Sykes number one.
Superstar.
Tattoo Chicago night one and.
Superstar.
Uh-huh.
Superstar.
Okay.
Superstar.
Hey yo, my cheesy water one.
Superstar.
Julie Sykes number one.
Superstar.
Tattoo Chicago night one and.
Superstar.
Uh-huh.
Superstar.
Uh-huh.
Superstar.
What's up, Wano?
Superstar.
Boxing promotion. Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.